Skiza mage mage.
Allo.
Mana tipsy.
Akisema ni like Johnny Cup na na slide kwa DM kila picha double tap boy Charles fresh and clean na drip kama tap papa kwa nampo wa mtu na bidhazi na clap zina clap ma bidhazi na clap zina clap na yo beat zina slap kapetit kana wine juu ya lap na na cheki vena wine ma bidhazi na clap nasikia kudeti Nairobi ni trap wapo watu na share kama story WhatsApp kona big party girl taki wine zina clap kana lamba lamba lips indication ya kiwa zina clap hizo chicks zina piga makofi black chocolate na changanya na tofi tuna finish kumalo tunasunda kwa kofi na pa tell wanga deadly na tingishwa roboti akisema ni like Johnny Cup na na slide kwa DM kila picha double tap boy child fresh and clean na na drip kama tap papa kwa nampo wa mtu na bidhazi na clap zina clap na bidhazi na clap zina clap na yo beat zina slap kapetit kana wine juu ya lap na na cheki kana wine ma bidhazi na clap
mena hips kenda wider anajishikanisha lipsa kunywe cider na pale snapa na tutiz tupo cider dime pada ime increase yani hustler yo cheki kama kawaida di luku ni designer makeup ni fendi ya pendi zileza wa China moshi ni mbili za kinyongi ni pelaita ngozi nyororo ni meti yani malaika zina clap mabidhazi na clap akitingiza kwa screen mabudada butap manze kwela zimeshika ako maji kama tap ati kwenye onajificha na situ napiga lap
akisema ni like Johnny Cup na na slide kwa DM kila picha double tap boy child fresh and clean na na drip kama tap papa kwa nampo wa mtu na bidhazi na clap zina clap na bidhazi na clap zina clap na yo beat zina slap kapetit kana wine juu ya lap na na cheki vena wine mabidhazi na clap
Kenya na ispice kampuwa kamevai bad girl kakitwak bana hagai na slap nataka nika tap nika chape chap chap so tukipatana bana ni shuguli pap pap Cinderella basi kam ni kupande zungusha yo west ka unataka ni kutaje amebambika ana roll na machampe niko na mana trio tunakashin mapake utanipata ndani 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 ya party na makali kali kali ni na magals wako inadi jo inadi inadi party tukisanif jo mamali
akisema ni like Johnny Cup na na slide kwa DM kila picha double tap boy child fresh and clean na na drip kama tap papa kwa nampo wa mtu na bidhazi na clap zina clap ma bidhazi na clap zina clap na yo beat zina slap kapetit kana wine juu ya lap na na cheki jana wine ma bidhazi na clap
hizo ni ma mwa zina clap zina clap zina clap ma bidhazi na clap mrembo kona kwela bigi bigi ni legit na ina clap na chapa na cash mpaka na ni max na clap tough girl kamesema kani like yo ni cup paka na kapea kama daka dust kata kama ta kama kata sema kana mans misi jal nyap mi lazima nitanyama tfc clap ma bidhazi na clap na kana penda kenye mi wanapenda soka na penda denda denda bigger the better ndo ina clap ukitap to the back zina clap
akisema ni like Johnny Cup na na slide kwa DM kila picha double tap boy child fresh and clean na na drip kama tap papa kwa nampo wa mtu na bidhazi na clap zina clap ma bidhazi na clap zina clap na yo beat zina slap kapetit kana wine juu ya lap na na cheki vena wine ma bidhazi na clap streaming